Odan kettini studio kalangu eden gondi yamde joy mintaji sappo e joy woni ko vittori kibaruji mon e fulfilde commune Omar Hammad Janganta. Handen ko e kibaruji meden haltana do fedde jewtintonde leyde kames singande. Nani talki bingu leydaki ko cubaki talkur wote ko inde foto neddo wurtoto ko dubujinaji didi e nogay e godum fudda man hokkende region Tillaberi. Yewtere meden pindino hande haltana naddo filla rewbe subabe gam batta la ardangal le gollirde kanyu duwon ko kantirten kibaru jumen e fulfulde. Kori jam hirti amon yerno kalirano mi ender ko e kibaru jumen himbe pelle jinganobe bibbe leydi be Niger nanganobe iluno ga e joy lewru mars bittido le nyamey ko be njara der garuje kasu de region Tillaberi alal bittingal woni ko be ngadda der garual kasungal nyame yaade gal kododum gaddol mabbe le nyame goldo woni alla e hoytinande jaarol mabbe to suudu seria maunudu ko kitemu wadoita sappo lewru je dubujinaaji didi e sappo e je tati garo o yerno min kebiri habaru om e to suudu seria dum ondo miccintine duni faware joni be nimbe nanga kenana gam batte alla e burtaaki kadaaki kibe ngadi do lawol lamu kawjingol kawrol arzuko ko dubujinaaji didi e sappo e jeetati dum. Nani minister hawjinde jandeji mawdi e fedde sabara leydi Afrika malgasi ko jandeji mawdi indi 32 kames hande altine woni ko be cigili komiti ƴewobe dereji ko boggi mangaku to e nder nyamey e chaka jeddi jedidi de komiti onno yahan ƴewtino dereji wadobe tewteru ko leydi kames ben yeruno professeur Ali Douma goto tawado nder fedde de halirani Moktar Mohammed wakati yewtidino e makko.
Pour le grade des anciens chercheurs quand on
faro jangina mawbe ko darto boggi mangaku mabbe gofu gina sijomu hojama fu latta ko nani ballo lato ballo mawdo se wadi dubi didi lato horejo patuji jangite jokka se wadi dubi tati lato ko wete professeur do en timmininoni on himbe jangina mawbe yidube heba boggi di en nan be leede kames o en fumi din jogindo do min gondo nonno du konnan kero leede en fu neddo mu en gondo lati be jewobe de rejidi jonga de rejidi jewol mun dum kanyon ko fudda hande altinere de illo ase golleji goddo fu jaa nonni balde sappo jeewon ko min gatto gollal ngal forran lewru jien balde mudun sappo e jeetati nyande mudun won ko famete kerol himbe latibe ngaddi deji mudun en fa tewta heba boggi mangaku e do lawol kames
au niveau des différents grades universitaires.
Tewteru ni talkuru ko inditira baccalauréat ko dubujinaji didi e sappo e godun sappo e go lewru jie garo o dum woni alarbare noni dubujinaji didi e sappo e jeetati woni ko dum fuddete nder leydi Niger fuuno foti tawi duni dum woni ceede ƴewobe ko dubujinaji didi e sappo e jeddi dum yobida kano ba ko tawa duɗo en dat dum woni e wobbe mabbe ko kitake e yaade nokkuje to njata ngada tewteru ko dubujinaji didi e sappo e jeetati dum Saibu Dambaji secrétaire général mo syndicat janginoɓe jandeji hakkuneji nani ko famina Suman Shinado majju.
Ceede koriɗe ɗen puɗɗama yoɓede nder wakkati muɗum woni ɗum sirio adude himɓe he are tewteru ɗum ɗum yara nder nokkuje to tewteru ɗum waɗoyte ɗum ɗum waɗi ko ɗuɗal ƴewtintoɓe ɗereji sukaɓe ɓen keɓay ceede muɗɗen fo amma ɓe mbi'i nde ɓe jeehi ton nder nokkure tewteru ɗum ton ɓe kokkoyteɗe no ɗum waɗiri ni fewtinaki ba ɗum welemin du ngan noye watta ko ɗum heɗo sey hikka ko ɗum yoɓa ñamane illa rawani illa alal o yehoɓe ƴewtino e ardinaɓe tewteru ɗum fu puɗɗi yehude nder reedu leydi misali yehoɓe arlit agades e zender ɓe boɗɗaki ɓendu subaka o nangui
lawol
sarusi ni cingaɗo gam gattol sukaɓe rewɓe jande mo département ko jandeji pamari ɗo endan ley wuro doganducci région mo doso hanti jande mum ko hitande hekkane sigila noon mo fedde inniraɓe sukaɓe rewɓe jangoɓe gaɗi gam batte alla sembinɗinde jande ley lekkoloji goɗɗi yaade so sukaɓe rewɓe mum yeru dunino kawjiɗo gattol sukaɓe rewɓe jande on wiiri o wi iɗum tawa ley tokkitade ɓe sukaɓe rewɓe jande ley département mo doganducci Yahya Fati ko wi Abdul Aziz tan yuma dow majjum
dans la région de Dosso
nder leydi doso nokkuje jeɗɗi tawra sa ɗon nanɗam leydi gaya junju duci dankasari gecheme cibiri duci e kore mayruwa nder nokkuje ɗe nokkure fuu waɗan lokkoliji lokkoliji woygu e jeɗɗi tawraɗi sa ɗon nanɗam ngam hanono min gi'iri ɗum nder gure ɗi lokkoliji tawte e nder mum bani ko ɗum singi biro fedde inniraɓe fedde jinganore jangol sukaɓe rewɓe biro o wala nowaɗir golle mum no hiɗira amma nder jilaki amin ki min pirtan ko e rewɓe tawaɓe nder biroji ɗi fuu ko watta inniraɓe fuu paama kono hani ɓe tarsino ko watta sukaɓe rewɓe jooɗo janga ɗum du ngam toɓe tarsini fuu yahdu yeeso heɓoto to saɗornan tawa fudu mosala mum heɓoto nder leydi duci sarusu huɓeere duci kawjiɗo jandeji lokkol emo ɗankasari suɓa nder huɓeere duci den min cuɓa kina lokkoliji laso nder ladde duci e ko filkiti ɗum lokkoliji woronje e jeɗɗi
horejo fedde leyɗe duniya hawjinde dillanɓe leyɗe o ƴami alkamisa bittiɗo to endan tripoli ko dillo hanɓe leyɗe jabtinaɓe e jaɓɓitaɓe dow maayo ɓalewo ɓen to nange kasin kasu yeru dunino fedde leyɗe hawjinde fedde leydi france hawjinde habaru nde wiri joyi lewru juillet wittindu ndu e goto woni horejo biyeteɗo william lasi swing o haali o wiide ko ɗo endan ɗum woni hano ɓe nimɓe ko heewi woni ko walla to endan albatte allah e dow coƴƴitol muɗum e dow laawol gooto ngoldo ni o haali o wi ko watta nimɓe ujunaji capanɗe tato en joyo kam woni ko fedde nden walli nannganoɓe to endan tripoli wakkati no ɗum woni hawriinde leyɗe europe wande e ɗeɗe ko union africaine ɗum endan to endan hantode lewru novembre abidjan ko watto du nimɓe ujunaji sappo kamɓe woni ko soƴƴita allah e nder looreji to endan waddaɓe agadez soɓɓirde leydi niger e dow laawol gotongol ni mbiya e nder laawol gaɗol ɗum woni karti wote ko foto neɗɗo ɗum woni takkete emunu ko waɗoyta cuɓaki gaɗoye duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e go'o nder leydi meɗen niger ɗum woni cuɓaki leydi ki talki ɓingu leyda ko fuɗɗama to enda no yedde illu jeɗɗi leyru juillet nder région tilaberi ina testan woni ɗum yahaka kando allah e rafi ndenagu ko tawa kettine nane dekiɗo dow hoorejo sarusi kokko talki ɓingu leydako un ko wiɗo endan mo région tilaberi o woni biyeteɗo insa adamu ko wi haruna suumay saley dow majju
are gollirteɗe ɗen fuu cendama leydi warde leydi nder leydi tilbeeri min galana leyɗe sappo e tati huɓeeje gasoy ɗiɗi e joyi nder huɓeeje ɗen fudu no woodi huɓeere worre gon nde kankay ko watta golle ɗen nder mayre hokkaka amma are ko waɗa gollirɗe ɗen fuu gaddama huɓeere ɗen du woni huɓeere inates ɗum du ngam rafi keƴoron hakkillo fukkingo tawango nder cakantaraje ɗen nder nokkuje ɗen fuu windoɓe inɗe himɓe e habaruji kajaɗi fuu ngam waɗande himɓe ɗereji dewgal mayde e puɗɗi golle mumɓen nder balla jowi wuroɓe ɗum du illa jeɗɗi lewru juillet
ooreɓe ni ardiɓe ɗum woni gallure ñameyde ɓe gaɗi gollal ɗum woni moƴƴinol to enda nokkure ɗum woni wiyetego to enda lowmo jamaje hingo gon ɗum doni wakkatino luumoɓe ɓe dilluno ɗon ko koti e nokkure mu heyre nde ɓe jeyi duni ɓe moƴƴino hano tundiji fuu laatiɗi no tawa ɓaɗagal ɓadeji ko jomɓe butigaje gannoɗon ɗum ko saabi hannde subana o bandimi biyeteɗo Moutari Mahamadou o yewtidi e ɓiɓɓe gallure nde nani ko woɓɓe maɓɓe kaali
mi nanayi belɗum umminol luumugo nde goonga min nema connanmi ko luumugo sottine ñalowma miɗo sonna ujune jeetati amma hannde domi defi nema mi waddi nde mi sonni heɓata ujune nayi kade sukaaɓe amen nder potiru mu'en no keɓa ñalorma keme nayi na keme tati
yettore allah hannden bangeere amin de laaɓi tar de wooɗi du neɗɗo hannden nde no yaha ko warta hemum fuu no hollira ɗum tawi denno sey ɓillaare ele ɓokke baaɓoɗi no kuure de hannden ɓuytake
ɗo ni mbiya dimme kulle e bawɗi ko fiite ko leyɗe afrika ɓatto jamani kulle mum ɗum woni hoore haala batu hawriinde ɗo endan ko selto suudu ndaroru do ɗemle me e fina tawaji waɗi ɗo endan leñame ɗum doni hunde noon koɓe cigili ɗo endan do hakkunde yimoɓe e waɗoɓe tewteru do andal do batte allah ɗum woni e hawriinde capanɗe joyi hitande ko suudu selto ndu waɗi Moussa Hassan nani ko yettude biyeteɗo ɗo endan komi fuga toublu ardiɗo selto wi
la musique fait partie des éléments
ɗi bawɗi na mbiyen kulle piyeteɗe ko waɗete ele afrique ɗum endan kam watta ko afrique andete nder duniyaru to min jiɗana joni oni min paama ɗumen woni koro majjum min paama toye ɗum wawi yaade yeeso, ɗum ɗum wawi waɗoyde yaade yeeso, saabu en gona e nder duniyaaru ndu bayle, duniyaaru ñemmintingol. Minen ɓe min golloɓe no enan ɓe denta leydi Afrique wiyetende Union Africaine. Satu min gaɗa ƴamɗe yaade e himɓe wonɓe e ley denta leydi Afrique ɗe enan kañum e fande ndu hawritere leyɗe waɗe wiyetede Union Européenne e himɓe golloɓe nder gollal kulle ɗe ɗo ɗe min kaali haala mum ɗe. Minen goddu kon nan dabareji ɗi min jogi e koye amin laatiɗi kañƴi ɗi mballotomin hunde fof komin ƴamina komin kalda fuu minen mbawi jogade ɗum fa woɗa.
Kettine sigilaji Studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook Studio Kalangu.
Facebook Studio Kalangu.
No wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
Nonni en garta e yewtere meɗen pinnirel ɗum woni natuki ley laabi politique rewɓe gam batte Allah e ardangal ley gollirɗe ɗum woni huwo ko woni no haale hannde. Ɗum ɗo ni ko watta hunde noon ko laati ɗonda ano ɗum woni wotteji gannoɗi arande ɗum waɗi ko rewɓe hewɓe nimsiti e nder natol politique. Hande ni no waɗa ko hatta mbiye rewɓe ujunere ko ekkintina dow filla laabi politique ko yata waɗa cuɓaki nder commune uji yaade région uji. Nani ko Rukayata Abdourahmane famini min dowmu.
Illa fila démocratie joƴƴina e leydi men Niger hitaande 1990 ɗum waɗi parti ji kewɗi gaɗama e nder leydi ndi endam. Rewɓe worɓe dukonna fuu cuɓeke naatde parti ji rewɓe hewɓe dukonna ko natan no politique oni wonno gam batte heɓa kayi dukonnan kaala nanane fa woɗam. Hewɓe jii palle gaɗama heɓa yaadu yeeso ndu endam. Nani ko madan Issa Ramatu Kuncel conseillère no enda parti PNDS Tareya le commune Damana.
Très difficile.
Iɗum tiiɗi sanne wallahi gam baagoro hokkima laawol himɓe goroɓe jaɓata. Caggal mum du jahaale komin jaato se himɓe wuro wiya yala de ko oni an e himɓe fuu hawtimo na ɗum ɗo wonno ko laatini rewɓe ɓen pali.
Jandeji e pamtinol kewgol waɗnama yaade e rewɓe caggal majjum ɓe gattino dimme maɓɓe sanne e dow peccol bakaji ko joƴƴana duuɓinaji ɗiɗi hewɓe goni ko naati e tewtugol conseillaku duuɓinaji ɗiɗi e nayi. Rewɓe bandiraɓe maɓɓe du kondan waddani ballaga sanne. Madame Boubacar Sibtou joɗakeno conseillére commune Gobo mo Gallu ñeme do inde parti mitel MNSD Nasara.
Rewɓe yantala cuuɓi kam mi naata tefugol gol duuɓi ujunaji ɗiɗi e nayi. Wimi pami haalano a gora ɓe kawri ɓe jeyi ɓe kalanimo o yi welimo sanne. Tawi min kam mi wala ba ko watta propagande ɓe kawri ceede fa ɗuuɗi ɓe kokki kan gaɗumi
rewɓe hewɓe dareke durwande rewɓe. Nani ko madame Souley Mariama Gambo laatinoɗo conseillére mo parti Lumana arrondissement Tataɓo mo Gallu ñeme.
Ko laati fuu sa ƴetti daane ma gorko hettinto mi siinanno ko gaddumi fuu gollirde ko nafata rewɓe du itte.
Ker waɗino hono jande goɗon 2014 ɗon endan holli rewɓe cuɓanoɓe laatade conseillére en ɓe endan dimma maɓɓe ɓuyto weke sanne hakkude 2014 warde duuɓi 2011 dow conseil 3 jeɗɗo 40 jeɗɗo suɓaɓe endan fuu rewɓe wonana 6 tan. Nonni fa hande ko cuɓaki ye waroyi 2011 dow conseil 4 rewɓe 6 ko heɓa. Hewɓe maɓɓe dukonna kamɓe rewɓe enda ni ɓe anni yaaki yaade suɓoweede ka sendan ka non woni ko watta rewɓe 1000 ka en woni ko janguina famtina laatiɓe dukonna cuɓaki garoyiki enda ɓe tawrata jande e andal.
Ɗawanta kibaruji ma e fulfulde tili en jettan Soumane Amadou Aliou Ñali firtanɓe ɗiɗi e ɗengal fulfulde joni wala fuu ko mbawmin sanan wiya Asoumane China waddan ko ɗengal hawsankore kirtan to jaam hirti. Fina tawa jaamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji 12 e fulfulde yande joyi mintaji 20 hawsankore yande joyi e mintaji 42 e germare yande joyi e mintaji 57 keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande 6 e mintaji 12
studio kalangu yaadu leydi Niger.